lakini na 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 hey yeah oh
sijakata tamata najua Mungu ndalikumbuka mimi msela sijakata tamata najua Mungu ndalikumbuka mimi msela hey
kwanza wasalimu baba na mama niko salama sana mie bado napambana sitokata tamaa babu yangu na nyanya we wabetu imani mie bado nakazana ila maisha bado mjini mie anani bana ila dua tukwa sana na kumwambia
sijakata tamata najua Mungu ndalikumbuka mimi msela sijakata tamata najua Mungu ndalikumbuka mimi msela hey.
Tena tangu siku ya kwanza toka yeye anipende hajawahi kunitosa mimi kama ina lisa na rosa pendo wake watosha huyu rabana. Tena tangu siku ya kwanza toka yeye anipende hajawahi kunitosa mimi baraka mina ngoja sitachoka kungoja yeye siwa bioja ataleta na mengine baraka mina ngoja sitachoka kungoja yeye siwa bioja ataleta na mengine
sijakata tamata najua Mungu ndalikumbuka mimi msela sijakata tamata najua Mungu ndalikumbuka mimi msela hey. Sijakata tamata najua Mungu ndalikumbuka mimi msela sijakata tamata najua Mungu ndalikumbuka mimi msela.